nizinsizo nabe kwangobani nizinsizo njani ixoxela nabalandeli Zinsizo nabe kwangobani nje nizinsizo njani ixoxela nabalandeli
Zinsizo
Zinsizo, nabe kwangobani nje, nizinsizo njani ixoxela
nabalandeli
Nizinsizo nabe kwangobani nje nizinsizo njani ixoxela nabalandeli
Nizinsizo nabe nizinsizo ngakho
Emkhatshwa emkhatshwa sadela ithi ye masibide abafana dala le ngoma makuvele kutshintsha izinto hey sikhuphuke kakhulu ke ngoku
Mina ndivenga nukudlala ingoma Mina ndivenga nukudlala ingoma
Zondi mwakini wa mwe bafana wa mkozo nengani Kwa soko kuluma wa kumitu Aho Nichubu ya ganja halo matutu choluka Ngebu mpawa mkele lo mpawa zole nyo sela Pishu mwanda mfaz bele ni mna pilo mwaku zanje na mtungu na makabu Mpwa nene zwa machiama Niti ya shaba mwana kwa sende Kichi Ni mkozo nengani jazi kutama ni wadi nsi mbeke Ito ziko kyo temani Unchaba tumshia nispele lo machasi Nibaku upawa kwa sinja sheka Ayman siba vane gabongi Titi nanzi wa mwakufana wa masjabili Masale ndona umdlalo wenzizo emithini. Khamiphile phuluma phambeni lwathu kwaqala. Ndona ukhozela ingane. Kithi ndiphumile ngefrekta ka Instagram xa mfuna ngazi kodwa ukuthola bangelisa ngoba. Kithi kuma hey isikhwama. Ndona nesisa mjika ngihlala ngisisho ubone izinto zothezana. Kithi bahambe hayi bahambe bahambe. Kuza sibonana abantu wena driver awufa kathi. Kithi sizwele ithukela bafana bami. Sithi sinyathule anyone sidlala ingoma. Sidlala ingoma niyayibona ingoma ukuthi idlala kanjani ngiyakufundisa abafana bami kalingayazi ndithi nilibhinci ndithi ngayihlaba le ngoma ndabakhumbula omaphila ngokuzenzela ndithe lutho wena Andrea nawe asa ona mabheka mandibayeke nawe masalada ndiyayiva ingoma hayi pk ndithi sendifikile ndiwugqozo nenkame kule ndawo ndihleli ndizayidlala ingoma ndithile ndithi ndayihlaba kamna le ngoma abafana bam ngikhumbula ikhehla la umnyeko mlungwana bayilele kwaqolo phezulu ngithi mdala wami hawu mani fanithathe ndisondeze kuye uzimxelele ukuthi ndithe khehle ndadlala le ngoma ndiyababhula abafana ndiyababhula abafana ndenza le nkani yakho uyandibona xa ndidlala inkani ma ndidlala inkani ndithi andimdlala uphutha ufuna inkani into esiriyas kodwa ndibele ndithuke ngoba zandifakela ukukhuluma nje zandifakela nje ukukhuluma noxoxa yonke nje le nto bafundini lona ugqozo lenkani ngesathu kanjalo ndithi andifuna ukuthi nindibuze ukuthi ndingebani kwigqozoni ekani likhozi lamathamba nganyona iphezulu igabha emafini bafana ndini ndithi nizowulala nizowulala ndithi awuthi phume emfilweni uma ungayazi ingoma ndithi yivathini ukuthi siphuma kanjani phinde ukhulume ensizwa kade sasihamba nawe thina awu
no
ukhumbule kaloko ngikele ngoba ngikhumbuza kulanyaka kaqala ngabo ka 2022 ecofacofa kakhulu ubesheni ndanibadida bafana ndadida ndadida ngake ndahlala kancinci ndangathi ndiyatshintsha ndiyatshintsha ndifuna ubanika ukuthi mababaleke nabava beqala ukukhuluma abanzinela futhi abasoko nasemfunyeni manje bakukhanseya sengathi sebahamba bayodlala kanti abenzani hayi mani sebahamba besiteksini bakhuba itesi okay hayi masekukhuluma kanjalo ndithi ndangena kanjalo eselindifa abafana bayandithukuthazela kanjalo ndithi ngugqozelenkani ndilamnyaka ibrown emqola imthuba esifubeni iphuma isinika izikhanda apheka ukuba bafana babaleke beshiyisihlalo abanye babethentsho ngenhlosokuzulayo kanti ayifile ndindabe neqoda mhlala abanye bayengingaphile emsileni bayishikekxekangebangelelayo ndithi ndim lo bafana bam ndithi 1 2 3 nizawubana nizendifike nasezulwini bafana bam ngoba ndikwakwazi ubana nbakwaziezalengo ndithi ndim insizo nithi ngubani hayi bafana bam imfundi sebekhiwe ndimdeke bafana bam ndimdeke bafana bamlengo ophikisayo kaze sidlalengo hayi andithi mna kuthi masidlala bandalibhelibelani ngoko nambona enengakusukele kodwa ithi yinsizo yaselejeha bafana bam lena ndithi ndisesalkani number 29 epapela street ekingtown nafuna undazi bawungandazi wazifumana kuloo ndawo ithi ndizajikela nje ukukhela esisweni bafana bam ithi gqozelenkani gqozelenkani bayeke sebenzile ithi ndadlala kamnandi le ngoma ndithi zenindize bafana bam xa senifika nisela loo mambawo hayi ndizawufika ndimxoxele thintshoni kodwa ke akho nto ininzi mna ndizawube ndiyithetha into endiyaziyo kukuthi ndidlale ngoma ndinwabisa abantu bajabule bebe sengizola hayi sizawuthe sithule kule demo ngoba abantu bazawundithanda kakhulu ikhozi lamatyhala babe besithi ndithe abamabalandeli babethe qozi zishaya ingoma bafika bandisukela ndingakwazi uthetha ndasuke ndandivele ekukhulumele khandibheke manje ndixhumathele ewu andiyazi kuthi ndenze njani ndithi ndiyakhumbula tarheli kwaumane usithi gqozelenkani uzodlala ingoma yakho kude sikhona sikubhekile ndiyakhumbula kesta kesayatamlasta ndasikilashe ndakuva bhuti matrakeni ndakuva tapasi ndakalutha nawe ke testere ndanithi ematrakeni ithi gqozelenkani zidlale ingoma ingathapha khintana ndisaniva ingathapha khintana ndisaniva manikata ndisaniva ma kanindiyeke kanindiyeke ndiyekeleni ndiyekeleni ndithi mna ndimxhosa okhwesa isixhosa samaxhosa xhosa ndibenzingekeke sixhose nangubani omnye nomnye nomnye noxhosa esisixhosa ndaze ndimbethe igqubu mfana bam angeke ndimhlalantlala ndaze ndimbethe igqubu ndithi nandoyika ha kodwa ndithi ndayihlaba le ngoma ndazikhumbula iintsizo endihamba nazo bafundi hayi ndaniva ukuthi ndihamba nazo ndihamba neentsizo ndibiya ndinegunya ngandayazi bafana bam uthi ndayama futhi ndakukhuswa phantsi kamaxhego awu inkalo njengazi ngayithatha kum hayi ndithi ningandithili ndiningandithili ndizandida kuba ndikhorona andibonakali into nje ndiyalimaza bafana bam kule ningoma ndibuye kakhulu kakhulu kokuthi abafana bonke ndibabonela phantsi kwesihlangu bani banyathela njengomofana ngutu cofacofa mphatha ye wena mhlatzelayo ubesigeti uyamxaxha ngobheke nje abafana uyabadida ngobesigeta umanunezibesitithothi abadideka abafana ukuthi ngasikwenze nganiso ngigqozelekani lo eyi cofacofa apho kwikeyboard bandicofacofa apho kwikeyboard ungathi wena uvakala ndithe ihlanganisa lapho quba sambe ibambe mshayeli ngoba sesifikile lapho siyakhona awu ivale mfana hane thosi ndabazulu